adwuma ɛda yɛ nyinaa yɛkoma so sɛ yɛmpɛka nnipa nipa papaa na wabɛgye yɛ kuro mpp no ɔbɔbɔ no ɛda bi a wɔyɛnom yi ara no wɔde nano ni sɛ mbɛto da medeɛ meyɛ mesomafoɔ ɛnti kakra menim na mete ho akyerɛ wo sɛ yɛwura brɛ nkyɛmpɔn wonim de honorable doctor brɛ nkyɛmpɔn wonim de ɛna nnwuma yi nso so ɛsɛ ni ma ɔman Ghana rock city company limited a ɛyɛ hotel chain no ɔno na ne dea ɛno ne the biggest hotel chain a ɛwɔ africa ɛnyinaa ɛna ɔno nso so wɔyɛ bie ɔyɛ adɔyɛ yɛma nnipa bebree ne sa so yɛ so ɛna yɛkɔ achimote school sei a ɔnkwala bebree wɔ hɔnom a ɔno yɛ ɔmo papa ɔno na hwɛ ɔmo nyinaa na ɛwɔm nyinaa yɛ nneɛma a wɔde bɛba abɔnti na atɔ ne koma so sɛ yɛkɔ mpp no ɛhia nkabom yɛhu ne sɛ wɔne nnipa baako a ɔsɔre gyina a wɔbɛtumi atwe afanu no nyinaa bɛbɔ mu na nkabom no afa no so aba na yɛde abɛgye ɔman Ghana ɔman Ghana deɛ it can only take an mpp government to develop it ɛnti sɛ out of confusion ba party no mu ne ade sɛ ɛtumi agye ama ndc fo a we believe we can do always do better na doing better no the champion of it no will be honorable doctor Brian Echampong if you can honorable doctor na ma reduce the rank over two doctors to doctor it is a pair obi a owo intellectual capacity a he is champion if obi a oye business mogul so so a he is there it is we see me na me academician we see me na me business person we there we are both embodiment academician and a business person it is you kill one two birds with one stone he is a symbol of victory it is